Waraibonye
Amaboko yawe mana ni myinshi cyane iradutangaza tubihagaze n'ukuri imirimo yawe mana igaragaza yo imbaraga zawe iyo tugenda mu mihanda turindwa n'imbabazi zawe mana ni wowe ubikora Tujyanye dusinziriye Mana ukuboko kwawe kuduhoraho Tukarindwa nawe imirimo
y'amaboko yawe
Ntacyo tukubwiye Mana N'ukuri uri byose dukenera
Imirimo y'amaboko yawe Mana
Ntiwigeze uduha imbago no mu makuba
Oh!